kuzura kazini. Kumeamuka asubuhi, umenunia nimefukuzura kazini. Kumeamuza kunicheka, nilijua wewe ndio utanipa pole. Kumeamuka asubuhi, umenunia nimefukuzura kazini. Majirani wanacheka, marafiki zako nao pia wanacheka. Roho yangu inauma, kana mtu asiye kupenda. Roho yangu inauma, kana mtu anakudenga. Roho yangu inauma, nimekununulia gari nzuri. Roho yangu inauma, umeondoka umeniacha.
When you see the money, then you wanna call me honey. Oh, I'd rather live alone, and I know that I'm lonely.